Hey, dum dum di da dum. Showing my mind, in my mind.
Nai nai, aki ya Mungu walai, mimina kuzimia. I was shy. Do you remember that day? Nilio kutokea, wanasema why? Kazi lako sikatai, nimenikolea. Mshanto wani shy. Wengine hawafai, nimejionea. Anyota ingai, bila we aingai. Unaniwezea,
jamari why?
Sikatai jua you already in my mind. Ukinipa sikatai na kupenda sana you always in my mind. Always in my mind. Yazi nani mariza. Always in my mind. Always in my mind.
Shopping to the tight time. Iwe China or Dubai. Nitagara mia. Waro say mau fight. Poko wapi walagai. Wangetu bania. Mwanzo na jidai. Wanawe na jidai. Na kupenda dia. Nipe ni furai. Yote ni furai wangu malikia mote manangai ngai mosukari mendo chai chai umeni kolea
jamari why
I feel to die
jamari why
nai nai ukinikubali sikatai jua you already in my mind ukinipa sikatai na kupenda sana you raise my mind always in my mind.